Aisha Hammadu do shilla machine o do fo obo machine o do yara ndiyam machine to o do yara ndiyam do rufa bana ndiyar ngaska
we amina si a yare bingel lo alo vital tema dum diabetes
Aisha diabetes ka do fuda bingel ka ha dubi noy
oho amina diabetes dun nanga bikko daga dubi gotel ha dubi sappo e jetati to be hipti human law kurgu go nyoman koydum mere amma to be hipta yawman law bingel maya der asewere do
we Aisha ne mi watta be bingel to Umar diabetes
hare jan fu bi ma iti sudu hurgobe ngam ha be hurga yaw diabetes abi koy be sukabe
yo banina
oh largo yoman be hurgo yoman fu mere be bi koy fu
mere jango mimpe Hammadu dun jarama hurgo diabetes
to bingel do silla wakati fu to donka do nanga bingel wakati fu to bingel do fo a wakati fu to bingel do nana chomri wakati fu dum fuddam diabetes ha bingel to bingel do mari fuddam man banni ndogge lawnje ha l'hôpital régional je ngaoundere hôpital régional je garwa hôpital central je marwa malla bo je ha l'hôpital di régional je cameroun fu malla bo ew non ha lamba jemi wi'ata on do lamba no gas e didi chapande jeddi e joy chapande joy e jego chapande tati be gotel kanjum wete waju ministre je hurgobe men ha lesdi men cameroun